Tshifanyiso tsha vhufumi. Yobo e kha u lila. Yobo 1:13-22. Tshifanyiso hetshi tshi sumba nga ha ḓuvha ḽa u ṱungufhala huhulu ha Yobo. Vhalanda vhawe vha mu ḓisela mafhungo a ṱungufhadzaho. Mulanda wa u thoma u ḓa a tshi tou gidima a mu vhudza uri maswina o vhulaha vhalanda vha Yobo na uri vho tswa kholomo na donngi dzoṱhe. A saathu fhedza u amba muṅwe mulanda a vha o swika a ri mulilo wo wela dzingu na vhalisa nahone wa vhulaya vhoṱhe. Mulanda wa vhuraru a ḓa u vhudza Yobo uri maswina o vha tshoṱela nahone o tswa dzigamela dzoṱhe. Muṅwe mulanda a ḓisa mafhungo o vhifhesaho kha oṱhe. A ri, vhana vhau ndi musi vha tshi khou ḽa, vhoṱhe ndi musi hu tshi ḓa ḓumbu ḽa wiselwa nnḓu iyo fhasi, vha vhulahwa vhoṱhe. A tshi pfa hezwi, Yobo a vheula ṱhoho yawe, a wela fhasi mavuni nga u vhaisala. A ri, Mudzimu ndi musi o ṋea, Mudzimu o dovha a dzhia, dzina ḽa Mudzimu nga ḽi rendwe. Naho zwithu hezwi zwoṱhe zwo itea, Yobo ho ngo tshinya, ho ngo halifhela Mudzimu.